yande joni tan minta sappo joy studio kalangu habaruji e fulfulde ko jagnale modon hande habaruji fulfulde suman amadu janganta ele ko kibaru imini andena on wiide jangobe hono fawar jondu konnani wombe e der lekkoliji to gollal ekitete golle juude ngadi jonde mette be ngadi sogno sogno subako non ni fawar jondu konnani no tawa har fille ko darto hon pirtol ko e kandu konna wadama jonde jam meene sorwaledi dif hande yewtere men pindi studio kalangu no dara nyalande itanande do fille ko darto himbe nayebe en nana no leedi niger naye mu gontiri moy won nayejo en paman leerta noni wantiri nana ne kayni faar joni hono jangobe wombe e der jangirdeji latidi himbe no jana ekito golle jurna jangine du konda hanka en goni ko gade hande de enda jonde mette to ministere hawjinde fille ko darto jandeji mawni enda dun du konna be ngalambe lamdo ciede mabbe ko wat ko lebbi tete ko be joba kano yerno faawar jom biete do ya yesu jia lati kamoni hono faar jom kinni habaru filla ko darto ko habaru fedde mabbe tende IEPTN enquête nana ko haani Umar Hamma
ça fait au moins une semaine de cela
dun waddi jeddire joni ko biden tefa yidude e ministre kawjido jandeji mawdo anu konata filla jobdi ciede amin lebbi tati boyde min kebay dun de gam min bawta famde ko wi'e der jangirde go balde jeenani ko be fudda be jobbe ciede mabbe de minen jangobe le jangirde tonido jangata e kito golle on min chale watede le sigila jobdi on ba nyaloma goto non kungel didabe ngoni filla ciede de l'école ko bandirabe amin jobaka be wodi du ko andudo de leur wittidi du jom e l'école be ko kimi badde sedda ko tatabe min kebi narral e gomnanti heba yoba cede l'école be de dum wadaka kanjum waddi tanu bandirabe amin kinaki funa ite de l'école di
regardez ses camarades exclus
ministre kawjido muradu leydi France e leede yasin kandu konda ni waddi jahangal didi yaade 3 lewru octobre dum woni hecci kenya kenyan do endan der leydi men en Niger Jean-Yves Le Drian kawon ko wete o yeydu o daara wi l'école goto bi tede Madina 3 tawa der gallure nyemen dundu kondan du hono fa hande o daara wi no ende o daara no golleji mo gonno jaara en pamandu kondan ni jonda dum sabi ko yi o daara l'école o enda sabu adama dawa ci lande kemo o halani dum.
Je suis heureux de cette
minani beldum garki anki sanne gam mi fami kulle gom e mi famay no denno kulle tawade der labi higira chaka lady France e lady Niger misali kum yi der lokol Madina 2o dum wadi mi fami sador maji isukabe ujunaji kemjo be janginobe en tawda hitane fu mi fami du ko dongal mangal no tawado dane gomnati lady Niger mi hi'i du ko sigila keso gonado no wade o misali sigila nawtorade demle lady Niger e France sire gam janginde sukabe be ko watta jande mabbe de diggi no wodi sanne
très utile.
Arfilla jahalni waddi hono minister leydi Suisse kawjido filla ko darto sariaji kanyo e police be kandu konna waddi jahangal der leydi men Niger do enda jahangal latingal du konna ni o yaran dun yeso fa jango joy leur octobre o enda ko waddi mo du konna ni wonno hono hebo yewtida e minister kawjido filla sariya muradu leydi Niger leede Yassin kanyo minister kawjido filla sariaji nene ne kay du konna ni hono jahangal enda ciagal mudum o ya on daran nokkure resane gam batte hono jabbitagol himbeje e faware jondu konna ni hono himbeje dilla wambe sabu hala majju kanyo won ko waddi mo sanne sanne faande no daro andu konna ni hono ko ite cooperation Suisse ka wonno hono laati dum hono ballaga leydi Suisse der leydi men Niger ko wonno wada ele habaru ina tawa faware jondu konda ni har filla ko darto hono jonte pabbe de enda se hisama hono nyalaade cakitorde dum wono jeddi je cakitorde chapantade jeebe chapantati e jeta dum wono lebi jena hitande enda kam wono ko duudi sanne sanne bo no ngata himbe no gaddano en jonte pabbe sako fa hara o leydi mayayi dum wadi ko faware jondu konda ni min jewdi horejo loktoro mayayi de enda o hala nan en woni dum wedum edun yara
wi ici dans notre CSI
do der loktorore ami rawani der jeddire sakitine lewru ut himbe kame nayo e la sodi do e nayo nangi wala maydo der mabbe hikka der wakkati goto o himbe hemre e woronje e go nangi wala maydo der mabbe rawani lewru septembre der jeddire mu arandere himbe kame tato e la soji nayo e sappo e tato nangi tawi hikka der wakkati goto o himbe kame tato e woygo dido nangi wala maydo der mabbe rawani du ko lewru septembre du feccina himbe hemre e la soji nayo e sappo e jeetato nangi tawi duni hikka der wakkati goto o yimɓe keme tato e lasoji nayi e sappo e nayo nangi wala mayɗo nder maɓɓe. Tawani de en daari nder timmode lewru septembre yimɓe keme nayo e ɗiɗo nangi. Tawi hikka nder wakkati goto o ni yimɓe keme nayo e lasoji nayi e jeegom nangi neɗɗo goto maayi nder maɓɓe. De en kiisake rawani yimɓe ujunere e keme nayo e woronje e jeɗɗo nangi jonte paɓɓe ɗe wala mayɗo nder maɓɓe. Tawi hikka nder wakkati goto o ni yimɓe ujunere e keme tati e lasoji tati e tato nangi jonte paɓɓe ɗe goto maayi nder maɓɓe.
3363 ka NDC.
O wonno Issoufou Issaka hoorejo loctoror nde maya yi nonni faware jondu konnan ni fedde heere goɗon latindu konnan ni hono nambiya ni fedde jokka ni hono rewɓe loctoroɓe laati walloɓe har fila ko ndar ndemki ka en woni ko waɗi jahangal nder reedi leydi Niger gam batte waddude mballa mu'en har fila pirto ko e dogan ducci to wonto ɓe jotti hannde en nokku toɓe faware jondu ɓe gaɗi himɓe honoɓe pamtin himɓe dow kullantaje kewɗe ndaroje filla hono faware jon cukolo e ndimte ko e ndimtake e yonki e ko nandi e muɗum e firtugo ko e sukaɓe ummande wonde ɗon hannde nde dow filla ko ndarto moƴƴintingol galleji madal lawwali mariama kam wonɗi ɗaɓo hawrin nde endan nani ko a haalani bandimin Abdoulaziz
mana pilaki fedde amin nde woni kompintinon golloɓe dow filla cellal far cellal rewɓe e sukaɓe mu'en e du taw e bayle heɓama hal cawrol maɓɓe e fuudu far jaɓɓake maɓɓe nder lokotoroje. Ɗum du waɗi ko fedde kompintinon nde sigeli ɗum kungel ɗiɗaɓe ngel kam woni kompintinon sukaɓe ummatore dow safareji ɗiɓe kokkete ɗin no ɗi cawrirtaɓe kamɓe cellal hakkunde gorko e debbo e kadi heɓa ɓe jaha nder lokotoroje e sawroade. Woɗi du fedde sukaɓe ummatore no joƴƴinoyte koytinta kokkol habaru caka maɓɓe far cellal rewɓe e sukaɓe mu'en.
On wonno nden e madan lawali yernomiɗo mariama ɗiɗaɓo hoorejo fedde rewɓe hono loctoroɓe mɓe noɗo yiilaru ɓen enɗa nonni faware jondu konɗan ni hara filla ko dartu finata e aadaji meɗen du konɗan ni hono mairie mawɗo mo maradi ɗon wonɗo hawri nde waɗa keñan dow filla majjum ministére hawjide filla ko darto na mbiya ministre hawjiɗo filla ko darto finataw e aadaji kañum woni ko waɗi ɗum hawtade e fande du konɗan ni himɓe wuuro maradi nani ko silɗan ɗum woni kananke leydi gobir mbita Abdou Bala Marafa o haal dow filla ko darto finatawa e ko laati du kamɓe kanankoɓe tubɓe ɓe enda e ɓe ɗowta gomnati dow filla jogagol ɗum ɗo.
Hannden finatawaji kolloji ko neɗɗo o no jeeya he leñol gol na he golto misali finatawaji jarmaɓe hawsankoɓe e pelli fuu no ɗon no majja ngam himɓe jamanu meɗen o tokkana finatawaji leyɗe yasin ɓe boppi ɗi meɗen finatawaji meɗen ɗidu piyirten gabari ndenne no hani himɓe pengo he majji. Hannden filla en ɗan wona no waɗi min mi bagubirijo miɗo woodi denɗiraɓe hewɓe ngam potal no taweno caka leñol an he leñi kewɗi mawni fuu sukaɓe no gara ɗo nder lamorde an amma de min ƴeewi dow sukaɓe keme tato suka goto tan tawdete soɗe amin ɗe ndenne hanaɓe boppan finatawaji meɗen ɗin fu noon ko hani woni ɓe tawi ko nder majji ɓe ƴeewa ko wooɗi ɓe ada ɓe kawrodira he kesi ɗin hano no ministre kawjiɗo filla cambinɗinol finatawaji meɗen ɗi haaliri ɗum
joli semun taci kowoɗe ministre hecci abona ɓoray mi senno ɓorayni.
O wonno Addu Bala Marafa kanake gobir nde nene ka yewtorde filla finatawa nonni fa hannde du konɗa hawride wiyetede fande Asa Kouré kandu konɗa to ena men sora woni ko heedori kamɓe du konɗa ni ɓe gaɗi hono balɗe jeɗɗi ɓe gaɗa hono pirto koye andinde himɓe le wuuro men sorowago endan dow filla jonde jaam ko laatin ɗon no warta le région mo dif on enda hawride endan tawra kana du konɗa sukaɓe ummator rewɓe e worɓe wonɓe no wadda mballa mum no yiilo nokkuyiɗe fuu gam batte andinde himɓe dow filla ko warti ɗum enda e dowmu du konɗan ni hono potal e pamra hakkunde ɓiɓɓe adamaɓe mallam goni oɗo yo goto e hooreɓe Asa Kouré o enɗan nani ko haalani bandimin kaccalla maynama
wonnoon wawi kande mu keyi a jahanmo da kewo e mayni
kompintinon golmi golmi ɗen gaɗa le département mayne o ɗum wartiri potal e jonde jaam gande potal wala gurdan lobba hettake to kompintinol ngol waɗa yaada hakkunde amin minen yimɓe gallule département nden e bandiraɓe amin feroyɓe wondiɓe amin heɓa min gaɗa jonde amin dow potal e du jeddonol ñamri ɓolum komin golmi ɗen gaɗana himɓe joruɓe yaade hooreɓe bande botoji sappo wadda non no hani ɓe kawra nimɓe wuuro ngo ɓe kolla ɗum en ko hokkani ɓe cendanaɓe bande e terde worre worre ɓe keɓi noon fa to ɗum hanti noon watta ko hooreɓe ɓen tumatake e rafi hollude lamdi hande nder région difa ɗum deƴƴinake dina ɓurde ndemmu nimɓe fuu pami ko nde potal wala yaadu yeeso watta
non wontiri fedde hono fande heerigol singama dow durugol na durande dow fila reenugol ɓiɓɓe adamaɓe kañum e fiirde koye muɗum en yaade e kullantereje ko darto jande kañum e tewtudde kono yitande yimɓe kulle mumen fa wooɗa. Hawrinde ena mbiyandu kono fedde nde enɗa ni gollam mayre wonno fa wara joni to ruugol ko watta ko tawi yimɓe heeɓi guuraɗan lobban guuraɗan tawi ɗan tiiɗa e ɗum en nani ko fa wara joni goto e mabɓe iro na fiwu laatiɗo kañum hawji hokkude habaruji. Hawrinde enɗa o haalani bannimi Moutari Mouhamadou Subaka.
Au Niger ici nous sommes inanimés.
Do der Niger wala mo anda ko ciodobe ka en buri torra der sodo sonna fu gadatedo gam ba are jadinama e mabbe dum wadata misali bani are e gomnati wi'ata der lewru sumayere yobantake doñi ano sukkar e maro en der wakkati goto o himbe ciottirte are de jada bondo minen komin duru wanta woni himbe keba ko yirnan der burnam mu min durwa ko watta misali der filla cede jobantede gam lore telephone na loktorore himbe kebi ko yirna dermu min durwan du ko watta himbe pami no kulle kewde jobante der leydi men
d'intérêt sur les entreprises les marchands etc.
Studio Kalangu
sigilaji Studio Kalangu
Agades
do Radio Sara
Lamba chapande jena e jedi FM
Alit
do Radio Kausen
Lamba chapande jena e nai FM
Gingimi
do Radio Dilerem
Lamba chapande jena e jenai FM
Kabalewa
do Radio Mambio
Lamba chapande jena e jenai FM
Dogonduti
do Radio Dallon
Lamba chapande jena e didi tobere jetati FM
Walam
do Radio Baru
Lamba chapande jena e joyi tobere go FM
Tera
do Radio Liptako
Lamba chapande jena e jetati tobere jebi FM
Dokoro
do Radio Muria Dakoro
Lamba chapande jena e joyi tobere go FM
Nyamai
do Radio Scott Mukwartaji
Lamba chapande jena e tobere jena e FM
Madawa
do Radio Sarawnia
Lamba hembre didi tobere go FM
Tanut
do Radio Damergu
Lamba chapande jena e jena e FM
Studio Kalangu
en gare yewtere men pindinon yorno mbirumi woni Allah ƴaɓɓigal ngal wonno ko batu majjum waɗa nder keero leydi Niger ɗum wonno na leydi duniya ɗum wonno filla nayeɓe nayeɓe noyɓe gontire leydi Niger noyi watta ko wiye neɗɗo nayi wi ɗum wonno yewtere men pindinon.
Dès qu'on dit personnes âgées, on doit voir quelqu'un.
Seri ama nayejo fu himbe yiata nani hon neddo mojjo kando yaagede nonno kano won nayejo neddo non latido jiddo du kondan walledo sabun tawa e tampiri dum du kondani fedde le duniyaru maunde halina hala nayebe enda e hawjade mabbe e luhitande ujiner e temede jena e chapande jena biete nayejo ne won neddo fu jotti dubi chapande jeegon no wawi ed nayejo e der leedi do enna hisanoma ko hitande dubi nade 12 be ngadan ko watto himbe ujo naaji kemi jeddo e ko deki to duubi joyi huuboto so limo awatamɓe ɓuuri ba million gadenɗam ko hani paamen laamu leydi Niger haali haala nayeɓe endan e nder hono fawara jondu kondan ɓata kadi laamuɗo leydi men Niger sengo muɗum noga e joyoɓo ngo endan ɗon haali wiide ke laamu leydi kañum hani hawjo nayeɓe endan laabi ɗin endan ɗi timminaka tafo ni noon so laabi laamu ɗi mburtoyke fuu tila e himɓe sana tan tinno e nayeɓe endan fa woɗa yaagoɓe du o so a yi suka yaagata ko nayejo fuu paama ke hono illu dirdi muɗum wurto enda woni biraka birdi lobbiri neɗɗo fuu biira birdi lobbiri illu wuro mumen a tawan no yaago nayejo fa no heddanimo nokku fa no wooɗi misali bankiji wakkati ko ayiyat nayejo wara woɓɓe kay immoto hokkamo nokku o jooɗo dow siéji naade acca o witto o yaawa hoƴa ceede makko saabu o nayejo wawa domude sanne yo gaɓe du kono hillaka wiya neɗɗo eyi démocratie ni noon a yiina nene ne kay ɗum ɗo fuu hunno latinde wooɗa hon nokku to himɓe natirde loctoroje du konda a tawan nayeɓe no garɗo enɗa e ɗum tampira ɗum sanne sanne ɗum saabi mi jaati mi yaami yiya golloɓe loctoroje ɓen endan heɓa ɓe koytinan nayeɓe se gaari heɓa waɗne lawlaw heɓa safari muɗum jahal to dum yam mi ya hono jo en mobilaji jaroji himbe jahalde enda ko watta ko tawe joni jom misal ni nayejo mo duubi chapande jeddi e joyi na hani buytene cede lorde enda hono wi'e yoba feccernde enda dum do du konnami daran lawu
e que sa place est réservée
to do dum habarimi fulfultila assalamu alaykum balata jamwali